ka sarrafa magani na ɗayan
nomin gadirta nebban bibbe miliyaje ko fufete aran de fu min kebatana bibbe miliyaje no wodi de bilwildi muitata woppa no wodi de chamata de niyori ko bendata samar dum kam min kocceta jamma min gatta der diyam dum wala de ni weti min bosadum fa ha koli in ko won himun wurtu acca bikkoy koy tan min gatta diyam min lota fa laba fa sukkar ko won himun duwa denko min lila dum fa wada hano balde didi denko min gatta der machine min chokka dum sai min keba gabbe mun kam min kinnoto minen una minen cheda fa min keba chondi mun chondi din kam fufete hemun do min ittata nebban dan
gare nan maka hedda mai
noy nebban dan ittirte
yadda aka hedda mai
no nebban dan ittirte chondi din gattata der tasal go fere gada diyan guldan deni min gatti chondi din hano kore tati diyan guldan horde worre juude min gattata min bosa dum fa nebban dan wurto no nebban bibbe miliyahi fufete non chondi mun do wadante sai no wodi ni ko fero diri hakkune nawtorade e mun
sumban banta
hunde ko gatton dun no wara ko obbe wodde e wodde duna
ara shi ka maganin kwa
non non jatin idun wara ko obbe e gilti illa awatirdi ma wiliti deni awatti dum kulle bonnoje awatirdi memata dum amma deni dun arti nyamugo awatirdi din ba dun wattanama wadata no yidira nafaka safara denni woni deni wattama e awatirdi dun hadanno bani kulle bonnoje awatirdi ngabbi domun hegintako nyama awatirdi din ganno hadanno denni hebata no yidiri
ko be mutu babe cuta ma shewka
to ekiti don gal gollal
to husa ha gare mun ka sa
to gollal galli to min bayunyal ni woni sarusi haudine fi awatirdi ineram de maradi don min ekiti dun degum ni yitti don sai be kolli horejo sarusi on ko min mido tawa de rewbe bayloobe kulle de himbe nawtorto sai o jami kam yala minen gidi min ekite gadol mum min bi minen gidi mi andina bandirabe an be kolli min wiide min kawra bibbe miliyaje gada lebbi didi be garti be tawi min gadi
chonde gari hamon hara aiki da shi
ayar lady ni